ni wasalimu wote mulosimama mulioka. Bila kungata neno naongea kwa ushujaa, ni wakarimu wote amani metapaka. Shukurani kwa wazazi wetu walotuleta shule ili tupate elimu, tusije tukawa wabure. Pongezi kwa walimu wetu wamejitoa bure, tusiache kuwaheshimu ili tufike kule. Moyo wa mtu kichakae, makundi makundi yakatae, tupambane kuhakikisha tunatimiza ndoto zetu. Wengine madokta wa baadaye, wengine walimu bila shaka, wengine maskari wa taifa waje kulinda nchi yetu ya baadaye. Happy graduation,
happy,
happy graduation,
happy graduation,
happy graduation,
happy
graduation,
happy graduation.
Napenda ni wape hosia na kuelekea jamani, angalieni msije teketea mkaponzo na chipsi bandani. Na pia msije jongopea, elimu ni mfano bahari, msije mkachanganyikiwa mkahisi mmemaliza yani. Pengine ni mtoto wa pekee katika familia yote, wazazi wanakutegemea. Usije ukaleta uzembe, wazazi wakawa wanyonge, wendo nguzo walioegemea. Moyo wa mtu kichakae, makundi makundi yakatae, tupambane kuhakikisha tunatimiza ndoto zetu. Wengine madokta wa baadaye, wengine walimu bila shaka, wengine maskari wa taifa waje kulinda nchi yetu ya baadaye. Happy graduation,
happy,
happy graduation,
happy, happy graduation,
happy graduation,
happy,
happy graduation,
happy, happy graduation. Hongera, hongera,
baba na mama, hongera,
hongera, hongera.